Mumaulira mala sentebe kisentebe wa district yerwengo alagidde abaddukanya kino ni town council banguye kubagula ekifo basobola okuyiwa kasasiro okutaasa ekitundu ku mbeera y'obukyafu esusse. Mike Zizinga.
Sentebe Kizito Abbas asinzidde mu town council y'ekinoni mu nsisinkano gy'abaddemu n'abakulembeze b'ekibuga kino esookedde ddala bukyabalayizibwa bonna n'abalagira bakole ekisoboka bafune ekifo we bagenda okuyiwa kasasiro.
Naye kati tunagenda na gabeji traka kimanyi bulungi nnyo nti kino ne town council teyina ne weyiwa kasasiro, we muyina baabaazikawo bwazisi. Njagala town kiraka ne meya mukwatagane maidentifying ekifo, making sure tukwatagane at least ekifo ekyo kikole ki kikulibwe omugendo okuyiwa ki kasasiro. Nga tonakunganya wogendo nga tonanoonya kimukunganya funa wogendo okola ki kukuteeka, kubanga kyaki ekyakeera ku makyega miti naffe ekifo twafunye abantu wadde tuzimbewo essomero kati tusigale nga tuyiwawo kasasiro ekyo mukinogero eddagala. Ekimotoka kya kasasiro nze naalirowoozezza tulowooze ku tracker eri multi purpose ngesobola okukola emirimu gya town council gyonna, nga leero bwensomba kasasiro nkyesobola okuvuga omusenyu, nkyesobola okukola ekintu ekirala kyonna. Enda kukwatagana ne ba councillors aba kino ni town council olwo sente ezijja ku district nga teziriiko kakwakulizo gyezigenda wano na wano, mukama katonda n'atusaasira mu kisanja kino at least kino ni town council efune motoka ya multi purpose.
Meya w'ekibuga kino Kibuuka Mbaaga Kizito yasabye sentebe era n'amutegeeza obulumi bayitamu olw'akasasiro omungi nga tebalina motoka emuyoola.
Ekibuga kino kikyali kizibu okukikulembera, tetulina ttulaaka ya kasasiro, tukulinamu obwesigesebo kye yapasoni waffe kyenga tuli wamu naffe naawe era nga ogude disitulikiti eno ogenda kutuyamba mu kisanja kino tulwane tufune ttulaaka ya kasasiro. Tuze baffe bano badde bagezezzaako okumanyisinga kasasiro, naye kasasiro mungi ekibuga kirimu abantu bangi. Twaga gyetukozesa eryanavairebo terabika erina emirimu mingi ku disitulikiti eyo erasebo gyetukozesa. Ekibuga kino kirigwayiwe twaga tukinoonyezza kati okumala wiiki nnamba nga tusaba twaga egyebyole kasasiro n'okutuusa katiyapasa twaga situgiraba.
Nalumaga Agnes akulira entambu z'emirimu mu kibuga kino ategeezezza nti balina okusoomoozebwa tebasobola kugula mmotoka nga bo town council.
Ssebo gavana twabajetinga okugula ettaka mu financial ya egenda okutandika nga lumu omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Ekizibu kyokka kye tulina tetulina kapasite okugula truck matakumikansa naye ate tubeera n'amafuta naye ngate tetulina mmotoka.
89 akatonyeza 2 CBS FM Mandu Soredi avuka omulembe omutebi Mike Zizinga Erwengo.